imekupata.
Guess it like Brooklyn. Yeah. Wakati unatamani umalaika mini dogo, nimepita mengi magarika, visa na mapigo, uo brother meni kulipuka na bikogo, ghetto kodi kama taka, homeboy bigo migo, street zote nipo, drink for my people, tunakula kwa jasho, tunaishi kama popo, hatuli bia moko moko hapa tripo, kileto soko moko talipuka kama pepo, kileto fenduri wa siasa na ufisadi, sina baya na kuchana na kuanika biki gogo, kiacha majukumu kajiita big daddy, weni try pia mshamba, pande zetu we ni mbogo. Kiendekeza tungi, utashindana tunafigo. Utalewa, utazima, utabakwa na madogo. Club zote upo, uwazi kusu kesho. Unajianda renti na death ni confidential. Uzeni busara na ekima, utapata maokoto kama mwanzo rijituma. Wakati umepagewa na madawa sala sala, minadata na korosho bei yake ukumtwara. Kileta ubabe, pande zetu wa utambi, uwe bigi, uwe bosi, hata uwe na kitambi. Utaonekana pimbi, street ya utimbi, kila mtoto wa mtaa utamuona kama zombi. You are speechless, yeah, nothing to say. Think about money, tomorrow is better day. Hip hop never die like ego, I'm fly. New day has coming, no woman, no cry. Wakati unawaza kuza sura TikTok, mina waza kuza sera na madini TikTok. Kimtoa konde, gesiri mini topu, ila misio makonde ni makua. Mwenye hofu mina stanza, jenzi huru na sina kiwanja. Na maujanja, na pebiri na sina mkwanja. Kivipi nijurize kukumgeni na ulakamba, hapa mjini wezi tamba. Kwanza wejo gola shamba, pindi unapoleta stori zako za madem. Mina waza kusupesa pia ndoa majukumu. Tuporiri kosi uongo wa udumu, mtani hakuna mechongo na dai. This is the last and over, sitorudia tena kusema. Jogola shamba kwa heri ya kuonana.
Oh, onge mina majivuno yako ya mi.